Studio Tamani, Alhaji Malifu.
Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Dinner no ke lewru mehjena yambe soki der maison de la presse Bamako jottinono do kabaruji du moro yigal kon ko nodde de gagne kanto wonto ko gijjamto. Fande tit Alhaji ko nayri bangal diyam an wonti e matede le yoka e leddi min indi saba mi misala buriam kanya fa jottuda nokku no dertel tumbute mo gonde wad noddangoji fewde e lamu o. Kambe lamire leffol sahengel on leydi Niger Mali kanyo Burkina Faso ben gadi batu mabbe nokko no dirta dum nyama ele le lamorte leydi Niger de koni fana mun fa joto yalla hono be kani gollidinde golleji mabbe batu jowi do dom birki sembe caldi don timmi kenya do pomako do le majje be gonde jewta tidalaji ko birki sembe caldi jogi leydi meden di wono sembe kabaruji dum jogi non do betande di bismillah modon e hedate wodo kabar yotti kimindo ila kenya meden gondi settade mo wattu jone be kolliti wiide sukabe jena yom gandibe nokku no dirte tumbuto anibe natude le armée o doddu mudde wiama kanye mobel mudde sakka hakkude gundam kanye dire dum waddi wakkati jettiyamde wakkane mobel gel sakka tonde yimbel join kaborde kanye jaltinli hen bedo sukabe jena yom fu so utti yite fewtude mudon le on do wattu fu ben dali aduna dem ben nabale su doctoro to dire to ciagal mudun dum wiya sutra mabbe wotton yeden duo ton buram be ga wattu jone ngardan kona yir bangal tidalaji niyam nokku no dirteedo narafa jottida buudam kanyi tumbutu be kolliti wiido tidalaji mawdi be gondi e matu ton wattu jonasa yetti to tumbuto jamanda tan dari do sato ngaji do ndiyam dan wonde amede kanyi ko nande muudo wattu jono be kolli metti mabbe fewde fedde no dir soma zep politidi o do tidalaji jatti jabbiki bawde muudo nyaloma hande no fa kebe famtar kedde sita sidibe ali sisi
le gene buurem tidalal lafi janko mata ton boutiken sedan dun ko holliti kanko Abdul Kasim Sanogo jokko Amiru homne kabaruji kuleji nyamtedi fatade jian e kuran e nanan mudun
a travers la croix rouge
les faba mu ya croix rouge leni mali mi kebi groupe goto ga on do groupe wala sembe sanne pamre pompon aji amé dibbi pompe tout ce que le goto tam o wauto tam o won momi nawto to fam ndoka ndiam dede yogaji
e par secteur
le gene tumutu tidal lafi jian yartedan ana mata onu kusane ana tidibe heba jian rubine watti joni
on voit le matin
den dia bete fu rawbe anandoni so ngaji mu en ebe jogi bidon ngaji mabbe suka mabbe ana jogi tiagal mabbe nyalo mo hande o ndiam hana lata de hune tidune hebude jude yimbe
gollidrare humne kabaruji jian onu ko ana wonde gollide fa hande ne gennini mahamadu touré horejo ne gollidrare
lamu lindi han hokkune men bawde dimi gollirta forage ngaji nay tam on dimi jogi dom gollirgal keso ngoro mu inde station mo ndiam mu inde le mudum o ana dom am wondi jukitaade golle
jamaare ko heemudo holliti first jan hebata gen facture ngaji mabbe coggu mudo nyaafe fa handen
dido kabaruji fan ba hebe do bema am ande to do page facebook e compte twitter studio tamani do kabaru yidi pudat do mi halni on wiide leedel tati de do won Burkina Faso Mali Niger kambe be ngadi batu mabbe le nokko no dirta nyamayle lamorde Niger de le majju fab jowto wattu jono yalla hono be kani wadde imadraji mabbe kisi kasen ko no dir wattu jono etat sahel ngaji di le majju ndube jowto to yalla hono dido imadraji kan tabere le yontere warorde non be kolitir wiide Ali Sisi
o do batu kawrintin do ministre em kumani be kabaruji hakune leede mudum kan e leede salla Abdoulaye Job mo leedi Mali Karamugo Jean-Marie Traoré mo leedi Burkina Faso Kanye Bakary Yao Sankaré mo leedi Niger Aljumare Bettinde Nyame Fana Modum yo teutude yubinde golle chakititodo le dental leede gonde le leful sahengel nam holitiri wede kanko ministre Sankaré le timode communiqué o chagal batumabe o miden ba wede jonkano labir nyaloma hande o wede dental hakune leede IS bangi nam holitiri wede ministre kumani do kawaroji hakune leedi malikan e leede sella tiagal ko otili e jidal hakune mako e kananke laamu leedi Niger o do projet mo fe hunde anda kale mudum le nyaloma hande o ka waram hokkede kanankobe leedi Burkina Faso leedi Mali fayto leedi Niger le nyalade ngarode yalla be jabana dum nam holitiri wede faham ministre Sankaré dental hakune leede gonde le leful sahengel bangi le lewru septembre hitan 2023 fana mudum yo habu le terrorisme o fa laba yudale gumarnde
wattu joni en kala on lannade examen ngaji timmoɗo hitande suudu ministre huminido kabaru jande leleedi meɗen nde holliti wiide wattu joni dabareji ɗi fu daɗɗama do hen yalla ɗiɗo examen ngaji an laaɓa le saha leydi ndi kañe lewudu leydi nokkule ɗo ndena gwala e muɗuduɓe kolliti wiide kaaki ɗi jottinama toon law noonɓe kollitiri wiide faaɓe ƴeewa yalla hono yimɓele ñongi tiɓɓeduɓe ƴewtoto yalla hono kani waɗir ɗiɗo examen ngaji ɗo kabaruji ɗi puɗɗat ɗo mi halni on batu jettoɓo jowiɗo dow konayri bangal birki sembe calɗi ɗum waɗi ɓamde sappo e jeɗɗi yettade sappo e jeenayyi lewru mai handulle ngallure bamako nde kamɓe gabɓe oɗo batu ɓe mbi koni fana muɗum faaɓe ƴewto yalla hono ñalawma hande ɓe kani heɓinire jogalaji tiɗallaji ko birki sembe calɗi jogui le leydi meɗen ndi haalaji kewɗude kañum goni kala toon fa keɓen famtare fa nde keɗɗen Aly Cissé Sita Sidibe
liw hoorejo ne walle o jooɗa haala fana muɗum hollitude tiɗallaji ko mata le golleji haro calɗe leydi Mali ka e nafa ko heɓetele haro calɗi Aminata Makou Traoré kañum coordinatrice forum international sport
ittude ɗati ɗi jooɗa haalaji wawi waɗede bangal muɗum fewde tiɗɗalaji ɓiliɗi e bilki sembe calɗi ƴewde ɗo hono min gatta yalla jawdi ana heeɓe bawni huncande hoore bilki sembe calɗi wawi yetto yimɓel ɓe golleji mumen nawiri bangal bilki sembe calɗi hono watta fa darono clubngaji mumen ɗi
tiɗɗalaji ko hollita to jamaru ko fotti o jooɗa haala go'o muɗum yo laffi balliku kay nokkuje toɓe heɓata ɓe waɗa haroji maɓɓe calɗi
mi faami kulleji kewɗi rewɓele ɓe kañum en ndi koyɗe mumen watte ele sembingol golle birki sembe calɗi latki sababu e juuɗe amen kollitidde tiɗɗalaji ɗi min gondi fewde muɗum jawdi dokketeɗi fédération ngayiɗi ana hani ko haltene jamande
kanko ministre humbiniɗo kabaruji haro calɗe leydi Mali one tewtira hoore en halfnaɓe golle haro calɗe leydi Mali tinnoom yalla haro calɗe ana huncina hoorele leydi ndi
fande ne keddote kono ayri bangal birki sembe calɗi en mbiyan wattu joni ono kamɓe rewɓele fiyoɓe ballare ɓe gala duuɓi nogay ko anni wadde les zone a o koɓe kollitiwde leydi Mali ndi wattu joni waran fiidude e leydi Guinée Bissau wondi ɗum woni altinere hande le on ɗo wattu fu ñalawma nogay en jettoɓo championnat national ligue ana wondi e jokkitade fa hande keɗɗen Sita Sidibe
tourna ifoa a u 20 rewɓe lene hital 2024 ana hani fuɗɗade ne altinere nogay lewru mai le leydi Sénégal guɓe piyanɗe ballon leede ɓale ɓe jettoon wonko hani fottude e dadndurde o haro calɗi leydi Mallin ana pul a ɓen hani fuɗɗade ne pirde ballon altinere nogay lewru mai hakkunde kamɓe gay leydi Guinée Bissau 28e journée ji championnat national ligue 1 fuɗɗi ken aswere ƴaɓɓine ɗum waran ɗo timma ne altinere nogay lewru mai kanko noddirta ɗo lamin jagte fiyo le guɓal 11 créateur kañum wonko heeɓi hoore lene pirde ballon caggan o watti ɓiɓɓe sappo e joyi Boubacar jagte fiyole guɓal Black Star kañ heɓi watti ɓiɓɓe sappo e ɗiɗi le balɗe ɗiɗi fandire ne pirde ballon championnat timmata guɓal piyagal balol Djoliba Assé kañum noon ko heɓi hoore cagan heɓi toɓɓe capanɗe jeegon caggal muɗum fédération malien ji cyclisme ɓen hani wadde hara maɓɓe calɗi kile muɗum sappo ɓo ko noddire tour ji Mali ɓamde noga e goho yaade noga e jeegon lewru mai sésire ko cuɓale muɗum hikka yo dokkodirgo juuɗe hakkunde enen ka en leeɗe janana guɓe sappo e jeegon jeyaɗe leeɗe ɓaleɓe wonko hani wadde ɗi donugo négsoji
mani yo projet fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole
wattu joni en kalano oɗo kabaru jaaɗi le beme andi toɓe kollitiwide won villa moƴƴinowo moƴƴinaɗo le leydi Mali ndi oɗo villa hono mo wori ñalawma hande yoɗum gongana pene Sita Sidibe
le o vidéo goto yeeho e segon ngaji cewantaɗe jetti ndo hello TikTok a yiyan ɓeɗo hollitalle muɗum suudu mawnu wotoru ana moƴƴina bangge maayo a yiyan fa hannden ana winnale on nukku wi ɗum yo projet keso wonɗe jeyan leydi Mali a yiyan deso leydi Mali jaati ana nasa hen nga watta haqqille hende ɗum pene noon saabi ɗum nukku noddirteɗo Amali Island leydi Dubai o yo projet moƴƴinaɗo to kanko noddirteɗo Amira Jiwani kankono hoorejo walle ko noddirte Prico e Amali Propersi caggal lugangoji amen mi heeɓi haqiqa o vidéo de hello Instagram waɗoɗo inde Farouk Sied kanko o lamdama to golle e nukkudirteɗo maydol est économie ɗum yo hello goto to kabaruji yette Amira ana hollita wi Amali ana jeeya e projet noddirteɗo Amal Espoir kanko kan e miñi ko goto wonko moƴƴini o entreprise o société ana jogui vilangaji lobbi e inde client mumen le o projet ɓe wontone ko yata vilangaji noga e nayyi le leydi Dubai le nukkudirteɗo Palme Jumira e Atlantis Vieux Royal miccude wi wona fo ko happi leydi Mallin kay o projet
kabaru yenterdi ne hono wori ton sita sidibe
kabarji med yenterne ana janta de joda hala mawdo ko nari bangal rewbe kan yurko yurkaku o batu wat amle genni bamako bamde sappo e jeegon yade sappo jeddi lewru me hitan 2024 fana o joda hala yi hokkude rewbe ben kan e suruba ben semme watta koyde mudun e habde yurko yurkaku le leedni kabar med yenter kasin ana janta do nyol man heejnaado do gondal lobbal du batu mudu wadama alkamsare sappo e jeegon lewru me hitan 2024 leedi maldo o nyol man wadama le watti goto ko yimbe hewbe hollitili leedi mallin kan en ana lonki wondude e yimbe yogabe fottare bamde nesuji mebbe kan e final tawa mebbe en timminan kabar men yontere ko naare bangal kabarji ko hollita to fedde meteo be holliti le ne yontere wikkamuji mawdi waran toballe leedi mallin hitan hikka fa handen meteo holliti mi watti sedan tan nungunna tan le leedi ciagal mudbe holliti fa handen wijja an wa wadde bonalaji kewdi le leedi mallin le hitan hikka gaddo tawede fu rewabe ko heebi jodi be le kerudude holliti ana wonde fiide dabireje yalla faddo kuteji di bonalaji jam
don garte haddude betande do kabaruji di min jotu on sanne hedade hejju jam en fadde fi no konan di don do e sed yewtere meden de an wodi wassalam yewtere meden de waran yo wadde do no wattu wondi e waylitirade wala fu dulludo wiide no mayoji dina tiranno arande no dum yoppi kammuji to banoji arandeji di du dum buytiki di do kutte jottiki sanne hono nawtirtobe mayoji di dum woni awobe kanya fa yottu durobe kanya remobe fu di do kutte jottiki de nyalawma hande no watto wondi e waylitirade no be kollitiri wiide andabe di do gollidi kambi ko lati sababu mudum o yo buyta gol tubu gol kammuji di lele dele de no be kollitiri wiide fa kedon famtare kedden kanko sita sidi be kanya Hussein Cisse ko union do him
sabe fandu gon jammaayo ngo yimbe ko heewi awotobe handen ana wonde wadde golle yogaji kasin dungo holliti yoga awotobe le laamu motti fattade silenge le raison buguni de nukkuji na aran to awegol jogino semme fa wala sedan hedoden be awotobe
anga bara rebe
pale de njori golleji ami furdari kitafa gila hitane 2003 pudduminiide o kabar motti do gila hitane 1993 mayo ngo be birini den dum sabe tay barrage o ana darneno so wana dum rawani dum yori rayni gila o kabaru fuddi minen sugaabe motti min puddi darde golleji goddi hoto furle motti fe hemde ndiyam ana tiidi fa lotoda laanaaji mbaawa yaade e furdi dari le hitane 1984 dum wadanno motti do so min landama min biyan saabi barrage o wadi dum wadi so min jogaaki ndiyam kammo dum waray hono no haaniino
minana bi tasrof
o kuteji welta gon watti mata ma fa handen balir leednin le wuddu leednin fatare sa hen leednin mayo ko nodirte fleuve niger ana wonde e yurde nyolman handen ko sabimbini wadde tiedalaaji jam nukkuje jogaaje hono misali ni burem les raisons gawo dungo holliti kango alpha omar goto jodi do ne la morde
mayo gongo do handen badiki yorde fey ko lotire wala handen o minen buren kobe mi don kaaja balla saabi mi don e tiidalla fa min keba ndiyam kina min gada kiloji ndaruide ko jom sembe en
adama kanta kanyo awato do goto jodi do les raisons motti o holliti o yorngo mayo yo saabe tan dabirin ko fiaga yalla ngom mayo jamud haba rentede
folo
arande hono de yorgol ndiyam wala no ka wakati mayo ngo bebe be mbino forage ngaji di njori min bawa nangude liddi so de kulle newaka ada wawi tatchude mayo ngo e koyde ndiyam wala he sugullaaji kewi
e bi batige ni si
fandugo jammaayo yo sabe tan kam hebe tubi sanne litane 2023 do woni ko holliti kanko noddete do bakiw koni amiru humenido kabaruji dien office du niger
wargol kam kanyum waddata ndiyam kebetede li palede hono no andirdon no le sahil eden keba lebbi seeda kam sabe ko kebeten cagal ceedu newnata kebetede ndungu en fur eden andi hitane 2023 kam e kebaade keway diina hitane 2020 dum woni ko wada e ndungu hitane 2023
le fahane kanko baki koni dabri fiama yalla office du niger an heba nato fahanden nuku goto to maro remete ko heta leedi mali o holliti son dabri fiaga don wawade tidallaaji do kabaruji nyamiriji
hono di kabaruji ana nafa min sande fe boyata golloobe ngaran imma darade salla eden keba andal bangal wakatiji domaji to en golliri ko be mbi en fa gasi ngadan yimbe be kakil to pamarel ko jogi den ko fadde mabbe gollirde
wala fu hatten fiide dabiriji tudde ledde kan hebde hawaluji meden yalla dadde sare di tidallaaji mamadou gaba kan yo goto e andu kabaruji hawaluji
se en buyti gas ngaji amin dum buytangol waylitagol wakati e mesela to le margal maji mali fur en beedi tutugol ledde dum gasan sande
soni gurnga ana wodi neddo jikke mudan hana tajide du yo huna wotere ko homa fu han andude fa handen miccitunde wi fedde meteo holliti wi kammuji mawdi to bane hitan hikka dum timminta yowtere meden ko jantare do kabaruji hawaluji Allah hol en jeddire warore